Early on in my service,
Michel, my son Patrick, you may die. One of my branches, or Uruguay and Paraguay, and snow. Maybe who is Jeba Kubian, so not saw one more of him, maybe a fat, yes, Christmas or my chair, Motin for one, so not a fat, Yan Church, a fat, a bush young home. In the Ukrainian, a frame rest, a yes, Christmas dinner, some panabas, I see beyond snow. One of the Ukrainian, so near, actually, one, I buy a horn and say, a fine church is a bush young, so better as a damn queen anymore. Femme, I'll fight. I say, Na sɛ abusua hyehyɛe a ɛka yɛn ho asase yi nso ɛbɛka yɛn ho wɔ soro ahemaa mu. Deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ soronko ano sɛ ɛbɛnya animuonyam bebree nso ɔbɛka ho. Sɛ yɛte aseɛ sɛ abusua nni awieeɛ a nso a boa me yɛte Nyankopɔn hyehyɛe a da hɔ ma ne ma ho. Ɔbonsam nso deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribiara sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛsɛe Nyankopɔn hyehyɛe no. Na ɔbɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛhyɛ Nyankopɔn hyehyɛe no. Ɛno nti ɛne no ɔne Oni ekun to kwa na opese oye bibia so obese abusua. Akodien be nso a wode ne ekun to kwa na chese aye monyu no pese menkumnya ene enwomansem. Then so yenije a ene enwie no nso no enye ade bia obonsam pekora awo. Onim se safobia edimu ewo Nyankopon hyehye mu no nso no ensen se Nyankopon ma ne ne ma ebenye enije. Ewa warie mu a enko koso da nyina nso enanso onyankopon obonsam ti ase se enije e wasase nso obusun mu nso no waye biribia se obesai emusua odifo ama nso eche nse onyankopon hyehye ada ama nman nso ofrane se oyehyehye ade enije ba asorin fenimfo di kan nso ene asomafo di mienu nso a yedi onto nse ade hunfo ne adifo nso aka ase mi a kire ye Efa abusua ne abusua braba ho kan se onyankopon na ode ohyehye abusua awore da homa ma ne memo nsi ade ehia pa wo onyankopon hyehye mu ese ehia se be wo mofra wo mra awore ne jani ma oware ne ode wo wapem so no so ne be wo nkora ajidi e wo abusua nso no beba ye kom efie mu se ye kire Yesu Kristo nkyere se nkyere kire wo efie a Saya nije ya ama kasafa ho no so no enche kran so asorin penin fon so aka bio no so no eyade a ye nso beka ye ho e wo yebusu ye mo ye be hu ye benye sa jide bebre o ye bra bo mo se bibi e be moden ya se ye be ye afia Yesu Kristo church na timo me ne me sister main so no e besu ya sa de yin wo mra ye sha ya wari ya se no Ewo na ochi mu an ye bi sian se empo no obekan se ne kreni ye ye famu evening yɛbɛsua sɛ sɛ ɔkɔ sukuu anaasɛ na sɛ ne yere afiri sɛ yɛka ntwerɛ nkronkron anaasɛ yɛbɔmpae a nokure no nso no ɔmbɛkan sɛ yɛka ntwerɛ nkronkron no na yɛbɔ mpae nso me nnuama no me nnuama ma no tumiɛ kɛseɛ ne ne abanhyɛ kɛseɛ paa da mu ɛma yɛn sɛ yɛkyerɛ anaasɛ yɛyɛ nyankopɔn nhyehyɛ wɔ yɛbosua mu a yɛsua ne yɛkyerɛ na yɛde nyankopɔn kyerɛkyerɛ nso ka yɛ abrabɔ mu nso no ɛboa yɛn ɛmea yɛ nhyehyɛeɛ nneɛma wɔ fie mu a bɛmoa ma nyankopɔn honhom kronkron nso abɛka yɛn ho no sɛ yɛbɛyɛ saa nhyehyɛeɛ nso wɔ yɛ fie mu a ɛbɛboa yɛn ama yɛatumi agye nneɛma bɔne a ɛkɔ so wɔ wiase yi nso na ɛbɛmoa yɛn ma yɛde nnipa nso dɔ ato yɛn mu deɛ hia no sɛ ɛbɛyɛ nyankopɔn hyehyɛ wɔ fie mu no nso yɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ adɔfoɔ bɛyɛ ɛyɛ awofoɔ adwuma sɛ meyɛ a ɔbɛkyerɛ wɔ ma ɔnam ɔdoɔ so bɛkyerɛ wɔ ma nyankopɔn kyerɛ awofoɔ nyankopɔn bɛbu atɛn ɛfa sɛnea wɔyɛ saa adwuma yi wɔ fie mu no awofoɔ na wɔkyerɛ wɔ ma wɔde nsɛm ne mfato ho ne kyerɛ wɔ ma asɛm bi a nipa bɛfrɛ no C.C. Miller nso kaeɛ nso no ɛboa ma yɛte aseɛ sɛ ɛboa ma yɛhu sɛ awofoɔ nso nsusua nso hia paa no na ɛyɛ odwan na ɛnyɛ adwanma na ɔyeraeɛ sɛnea yesu kristo kaeɛ no odwan a wɔnyini nso na ɔyareeɛ no a wɔtwe ho firi adua kronkron no ho nso no nanso adɛn nti na yɛhwehwɛ odwan yi na yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛhu no ɛfiri sɛ sɛ onwono yare a ɛna yɛde bɔne paa ɛsiane sɛ nnwama no nso di wɔn akyi onua nso bɛdi onwami a onyini nso akyi no munim sɛ baabi wɔbɛkɔ biara no sɛ nnwama no nso yere a ɛnkyɛ koraa na nnwama no nso bɛdi wɔn akyi ɛno nti na yɛbɔ mpaeɛ frɛ nyankopɔn sɛ wɔbɛhwɛ nnwama no so ɛsiane sɛ odwan no nso yere a nnwama no nso bɔ ka kɛseɛ paa bi so sɛ awofoɔ a wɔdi ɔma no anim de wɔn kɔbɔ mu nso no yɛhu saa asɛm yi firi twerɛ nkronkron no so nokorɛ ni awofoɔ a ɔwɔ Zion a wɔnhwɛ ne ma sɛ ɔbɛte nyankopɔn kyerɛkyerɛ ase sɛ wobɛnya akomasesa gyidie wɔ yesu kristo mu na ɛbɛbɔ wɔn su na ɔde hom kronkron ma wɔn sɛ ɔde nsa bɛgu wɔn tiri so no saa bɔne yi nso bɛda awofoɔ ntiri so mentumi nka no pɔnti mpɔ mfa nea ahia sɛ awofoɔ nso de bɛyɛ awurade nhyehyɛeɛ wɔ fie mu nkwaraa nso ɛhia sɛ ɔbɛwɔ mmɔdena sɛ ɔbɛboa sɛ mɛnya a ɔbɛte fie a nyankopɔn nhyehyɛeɛ nso bɛkɔ mu mɔmenka asɛm baako bi nso a abɔfra bi a yɛfrɛ no well a ɔyɛ me nana bi a ɔde mfie nwɔtwe nso kaeɛ no mepɛ apɔnkɔ so tena na mesan pɛ sɛ mene me papa kɔkye mantwie ne apɔnkɔ nhoma nso wɔ nnoabuo bebree a wɔapanbɔ mu ama ayɛ den sɛ ahoma yi a ɔdɔ ahoma tia baako pɛ so a ɛna ahure ani mu nanso sɛ yɛfa saa nhoma bebree ka bɔ mu a ɛbɛma tumi bɛyɛ mu paa abusua te sɛ ahoma a yɛka bɔ mu no so no sɛ nnipa baako pɛ na wɔ abusua mu a wɔyɛ biribi a yɛbiara nso a abusua no ntimi nyɛ den sɛ ɛbɛyɛ bɛboa wɔn nyinaa baako baako menim sɛ sɛ meyɛ adeɛ ɛyɛ a ameboa m'abusua na sɛ me ne me nua baa ketewa Isabel di agorɔ a ɛna ɛyɛ me maame anigye sɛ me maame pɛ sɛ ɔyɛ biribi a mɛtumi aboa no sɛ ɛbɛyɛ a me ne me nua ketewa gye ɔbɛdi agorɔ mɛtumi aboa m'abusua sɛ mɛsiesie me dan mu na mayɛ biribiara mɛyɛ wɔ nnipa mu ɛsiane sɛ mene a meyɛ panyin mu nti no wɔ abusua mu nso no ɛhia sɛ mɛyɛ asua pa sɛ ɛbɛyɛ a me nua nketewa no nso bɛdi m'akyire sɛ mɛde nyankopɔn kyerɛkyerɛ so menim sɛ nkwaraa nso bɛtumi aboa ama w'abusua ayɛ den te sɛ ahoma a ahoɔden mu sɛ ɛmu biara nso bɔ mu a sɛ ɛbɛyɛ ne ɛyɛ a abusua nso bɛnya anigyeɛ na abɛyɛ den sɛ awofoɔ nso te abusua so nam tenenee nokorɛ no kyerɛ ne ma nyankopɔn kyerɛkyerɛ yesu kristo nkyerɛkyerɛyɛ a ɛwɔ asɛm mu ne nsuapa ho a anaasɛ nkwaraa nso so di wɔ awofoɔ akyi na wɔdi wɔn kyerɛkyerɛ so a
Christ.
Yin ya be hunu se wo nyina anso betima ya fie ya Jesus Christ on tre atimo no. Minu ya manu minu ya memo mo wo Jesus Christ on sorry ya wo ma tie ahotefu mo no. Ya tie ase se na ye gidi se.
In the eternal nature.
Se abusia ya dia enye wiye da. Santi ase yi. Any GDA, ah, you know, so he has a bad shame then. My boy, am I a BBA where you bet me I yes, I mean, yeah, I prefer yes, Christmas in church where you feel more. Medima, that's yes, say, about more than I say, you bet when you answer. You bet me I, yeah, you my senior, and I'm a dosser bear, you my senior, yes, Christmas, a bear was I see sooner. And I'm pronouncing on, waiting on, you fear Timon so, Ukraine. A bit my bad to say, I strike him more, I was as he so, I was yes, Christo demon. Amen.